for your babes, yeah.
Just send a text.
Extra man, yeah. Yo, boo, boo. Nishawahi kumpenda, baby.
Nishawahi kumpenda, manje.
Nishawahi kumpenda, baby. Ooh. Mapenzi kojo, namefika kikomo. Mapenzi kojo, namefika kikomo. Aloanzisha mapenzi hivyo lumwani ndio yamefanya kila siku mpose uji
on the track.